ngilikhula mawala sengiyahluleka ntombi ngishoko ibamba injabulo yami phela wena ungumduduzi wami bengifuna sakhumuzi dale ntombi ngiyathwala ngihluleka Fanelwe izinkomo
sama lobolo
ngishama bega
sama lobolo
ikthandile iqala ukukubona manje ngiyazi ukuthi ngifuna ukukulobola ikthandile iqala
Ngizothumela malume yini Ngingafika nangevielisayo Wena tshelo mama wakho bathungise Sizofika kusendatha kuzo Ngizozishaya zonke ziphelele Ushelo wawaka ngivumele Mfanelo zakhe zonke ziphelele Yeva muhle umuntu
Ikthandile iqala ukukubona manje ngiyazi ukuthi ngifuna ukukulobola Ikthandile iqala ukukubona manje ngiyazi ukuthi ngifuna ukukulobola